Isithombe 14. USawule uyimpumputhe noAnaniya, izenzo 9:10-20. Lapha sibona uSawule eyimpumputhe endlini eDamasiko. UNkulunkulu uthumela indoda igama layo lingu-Ananiya. U-Ananiya wayeyikholwa futhi engumlandeli kaJesu. Wayazi ukuthi uSawule wenza izinto ezimbi kumakholwa eJerusalem. Nakuba kunjalo Ananiya wamlalela uNkulunkulu waya kuSawule. U-Ananiya wathi kuSawule, "Mfowethu Sawule, iNkosi uJesu izibonakalisile kuwe emgwaqweni ngesikhathi uza lapha. Ungithumele ukuze ukwazi uphinde ubone umoya ongcwele." Wabeka izandla zakhe kuSawule, uSawule wabona ngokushesha. Wamkela umoya ongcwele kaNkulunkulu, wabhabhadiswa ukukhombisa ukuthi usengumlandeli kaJesu, wahamba wayotshela namaJuda ngoJesu. Njengoba Ananiya kumele silimlalele uNkulunkulu, singasabi abantu. Ngalokho uNkulunkulu uyakusebenzisa ukutshela abantu ngokusindiswa.